olo e whaafafonga ili SBS Samoan. Sa ili nisi mautala ili sbs.com.au/Samoan.
Nā maliu ili vāsana te enei le tamā itai transgender o Georgina Baia mai senga senga se o le fatunga au. O ia le tamā itai transgender mua mua na avea masui faipule o le pālemene o Aotearoa New Zealand ma e maliu nei o ia wono se fulu malelima tausanga lona soi fua. E mana tuaina Georgina Baia, ia na ngā luenga mō le tūleia o ai a te taua tangata I tūpā LGBTQI+, mana lafonga mālie, ma whaatāla sua, na whaia I le pāle mene o Aotearoa New Zealand. Na whānau Georgina Baia I Wellingtone, ma na iei se teimi e o talavou, na malanga mai iei I sini, ma ngā lue whaatāli tāne po o se sex worker. Na ia tā ua le tūlanga na ngā lue ai, I le lea mio tonu o tangata na pūlea ia ngā luenga, ma lo lātou le wha amaoni ia lātou tuutuunga. Ma ina ua toe foi I New Zealand, na ia tūleia mālosi le whinaunga, e le toe ave ai, ma soli tūlā whono pe decriminalise ia ngā luenga wha tāli tane, po o le prostitution.
And if I've only wanted to, you know, I've never particularly wanted to sensationalise that side of it, but I recognise that it is unique and unusual in the world of politics.
Olona ofi I upu whai I le pāle mene o Aotearoa New Zealand, na amata ina ua pāruta ina o ia e avea mapule nuu po ole mea o Carterton I le tausanga e a whaiva se la uiva se fulmara lima. O le a whaiva se lauiva se fumaleiva na pāruta inai o ia e avea masui whaipule o le pāle mene o Aotearoa New Zealand I lalo o le vāenga upu whai e le leiba. Lea na se e iai mai le a whaiva se lauiva se fumaleiva se ia tau I le lua whema le fitu. O ia le tamā ita I transgender mua mua ma o ia foi le muli muli ua avea masui whaipule o le pāle mene o Aotearoa New Zealand. Na whaalia le pālemia o New Zealand, Chris Hipkins, le sao o Georgina Baia I upu whai, ma le tūlanga o tangata LGBTQI+, ilo nā tunu u.
I know that she had a very big following within the New Zealand community. She was our first transgender member of parliament, winning a general constituency seat and making, I think, a lasting impression on the parliament in the process.
Le pālemia o Aotearoa New Zealand Chris Hipkins. Nā whaalia e Georgina Baia I se tusitala, le tūlanga na iai ina ua ia whaalia whaalawa I tele lona tūlanga whaale tangata, o ia o se tamā ita I transgender.
I had no idea at the time that I was considered to be the world's first out transsexual. I added the out bit myself at a United Nations Human Rights Conference in Montreal, a while later, because I decided that I needed to pay homage to those who may have been transgender but could never have been out.
Georgina Baia. O le tausanga e lua afe lua se fulu, na tau a awai ia Georgina Baia le whaailonga le member of the New Zealand Order of Merit, moana ngā luenga, I le tūleia o le mau moa ia te tau, maa ia tutusa, a tangata I tūpā LGBTQI+. O le ripoti, na wha maopopoina e Stephanie Corsetti, mō le SBS News.
Like, share, ma whaali sau finangalo, muli muli I le SBS Samoan I le Facebook.